Ali Kiba, M.I. Young Denzel. Basi
mwambie aje, aje, aje na rafiki.
Yeah. 2016.
Ali.
Do to make you come through, baby girl. You the only thing that's on my mind, and now I'm trying to find what I'm gonna do, baby girl.
Ucheshi na sauti yake amenifanya na misi tu. Mwambie siogope, Ali ni kipenzi cha watu. Tafanya party nyumbani, yoyote kwa ajili yake. Tena sije peke yake, asiogope ajenga wenzake. Tafanya party nyumbani. Basi mwambie aje, aje, aje na rafiki zake, sije peke yake, aje, 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 jamani aje, aje na misi aje, suri wake timilifu, ishamuona na watu maarufu tu, kina Wema Sepetu, nikaomba namba bitu akanishushwa shu. Lini kosesha ala Lulu neka mdanganya Wamba mini wakwake Anyoko pete na sinicheke Lini kosesha ala Lulu neka mdanganya Wamba mini wakwake Anyoko pete na sinicheke Basi mwambia oje 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 na rafiki zake
gonna marry you one day. Come through, baby girl, I just want us to speak. See, we met on a Monday. You must be next Monday, cause you make a man weak. Have you been to the west side? Forget whatever you see on these Nollywood films. I just wanna be your best guy. So let's try to you test fight it. No one is better than him, baby. Give me your digits. Google map my location, come visit. You should show up in something exquisite. I could come over to yours, girl, where is it? You could teach me to speak in Swahili. Like, sawa sawa mambo vipi. Can you tell that I'm feeling you, really? Ali Kiba and Emma, my baby, I know that you feel me.
Listen to me, Oje. Oje, not a freaky sake. Money.